Unyana kamngongo ngunsundu ngubhomoyo uzondwa zintshaba ngenxaxheba ekumthathi nomnquma kubathembu ndathwala isithaba kwinkundla yakomkhulu ndim indoda ndivumile ikhwahla ndiqubula imiqoqo nontanga ndihlaba ikhwelo ndibuyise impahla ndikhuphe induma kwidalase imipitso iqhawuka imithungo ndihluthe igunya kosingawonathi abasela ngendungu ndim indoda imisebenzi iyandichaza ndenza kwenzeke zingekakhali intsana ndivela ndikubone kumila kwenzeke ndikwisizikithi ndithethele zintloko imiba mayishokoxeke gama nagama eliphumayo indoda iyangqinwa kuvokotheke imbeko yinto aphendinayo ndiyayihlwayela kubininzi ndim indoda ngenda kufundayo ndimfuzi lomninimzi
ndim indoda kaloku umkhuseli umonwabisi umakhi umlondolozi wekhaya lowo yindoda yona ithatha uxanduva yenza okufanelekileyo ibe ngumzekelo emphakathini umsebenzi wayo kukuqinisekisa ukusapha liswelinto iintsana zonke esikolweni iikhabhathi zizele abantwana bayazi bamanzi ngawoselwa hayi ukusaphara eyokwenene indoda ixwayidyasi emagxini yongqungqa ibuye ibeke into etafeni kube lichulumanco ekhayeni iyomzi wayo ngocingo lothando ngcibe isakhiwo ngengqeqesho nembeko eso ke sisidoda ohamba ecaleni kwaso ngulo uhlenyuka ebuhlaleni ufuna into angayazina inayo amatapile esikhwenene lo uyama amadonga ngathayawa ecela ikhipho kwabagqithayo isichifte sikakhawenza kanamkutheni uhlenje uyakhongozela ngempelaveki urhuqa isigodi samankazana ebumnandi litafile imnyama kho bungekho ebuselwayo kuthiwa sikhulu xa ebizwa ndim indoda uwara yindoda
indoda ayichazwa ziindevu ezithi rhwelele kwisilevu ilizwi elingqokolayo isisu esithe thuhlu ubuqhaphothi nobunqindilili bomzimba indoda ngulowo uthobela imithetho yamadoda agqibeleleyo ahloniphe isimo ze enze ngokomyalelo yintonga yosimelela kwababhinqileyo umophuli wentliziyo ayinguyanga inempatho kwabasetyhini isidima kuyo sithethana kwintsana kuba kaloku iyayidlala indima ayixoli xa kukho ivumba eligwenxa kuyo emzimbeni amanzi iwaxabisile indoda ayilocelebu noba isisityatywala inentsebenzo ubukho bayo endlini yinzuzo xa ikhe yathi tshalala isiya kuzingela iyigqitha sele iyibona imbande yesikhova indoda ayilobhenqa ndim indoda
ndim indoda ndincibizilonda umabile soma ubukho bam benza amakamva khazimle usapho luzivele ukhuselekile phantsi kwephiko lentloko njengoko ikukurhoxa ekundlokoveni umise ingqondo wakhe ungachithi uzame ungalindi uzincame ungalindi ngoba usebenzela ukuba ekhayeni bade bangadingi ndiphuhlisa isizwe ngokuthatha amanyathelo nganye ngambini kwantlandolo kwiintlanti zakwazotsho ndathweswa ngesidanga sokulungisa ingxaki ndiqhaqha amabholo ngoba ndim indoda kunamhla ndikumzekelo yempumelelo kwabanamabhongo amathafa kwahatsi ibali lamayalazi ndasokwa ngabaqhoshe bhatyi kwathiwa mandilumele ngokubila kwebunzi sendilapha kungenxa yeso sinje nesako ndithwala kude kube lilixa lokufika kwethunzi elimnyama
ndim indoda imbawu limbhonge nkundla inkunzi amanxebanxeba iindonga ziwelene amadoda ahlangene phambi kokuba kuhlinze incamazana kukhutshwe intsanyama utyiso usingaye andiqale ngogabula izigqawu ndikhupha umalulwane nesikhova zikhonkothe zizinja ngaphaya kothango aqelele ndandule ukuphosa izibhibhane ndibhekisa mbalwa kusingaye ndimabele amavubudoda mfo wam ubudoda bubangwa bubikwa zizenzo ayibubungwenkala imile emsila yavithunga philaleni ichupha amaquca wakhupha untombi tyesha lamasa indoda ufothile odume ngentsebenzo ethezele emnxebeni abelolutho kusapho nomphakathi indoda icalojingiliso kumajingiqhiwu nakwizincakelophondweni kosapho ibhinqa umfutshane ngqitha sekumnyama entla kufayayo indoda likroti ngoko ke inqaba lekroti ngingaphambili
indoda ikhali makwedini iyabhomboloza awuyiyo kunzindini kaminosi ngudlalane uthawundi yabhotorosha ndingunjilo intsinde kwiphahloti zinyosi ndizokhusela into engazondivingcela ndixhathisa ngetretse ngawamantshontsho ndinkuze namajinxeba andithengisa intlantsi nabo bekindlebe ndikuqhekezele ndisenga ndibhekabheka ndabona khobani uphoqo omileyo ndimphokozele ubuthonga bunalifa makulale kutyiwe ekhaya ndivuka ndikhabe ingubo nje utshaba lwam zintongo ndigile izicithi ndiphimisa ndingqathu ndinjenje makwedini kuyazi ubuhle bam zinkomo uzibiza indoda kodwa wabelana nentsana ngondlala ngempahla ngumhlonto ndingakrakra zidenge kodwa ndilichiza kumaphahla ayibubo zitabane ndisiguqulele isizukulwane esizathi dabawo kotanci le nto ingebhoma engasibhedlele ndim indoda ingqina lam ngukhanya
bendithe kuqala ndibiza injoli ngoku ndithungela amadoda eniwachasileyo apha ekuhlaleni la madoda ngogqoqa ngondoda ndini into ezibiza omahlalela kodwa zibamba ucwangcokwa lapha esixekweni kaniwabona nihlumzelisa iintloko nisothuli neminqwazi nditsho iinyathi ezi zivuma ukubuzwa Thetha la madoda ninika amazwi, niwagalela amanzi, ngoku ubudoda umqolo phandle, nibabuza izidanga. La kanti ngamadoda hayi ngobe engaxeleni, njeba ngoku ukhaphu-khaphu ubuxilonga uqoqwa ngawo usimile. Amadoda angalindele simemo ngembambano, into esiphuma iphulo zizityumbe, senzele ubumbano, bakhona yonke indawo, nitsho kunye nam, ndim indoda.